What's up? What's up? What's up?
The vibe,
Yashushu.
Aibo.
Wena.
Gena, wena, paga.
Wakati unaka.
Kama vipu. Yo, wewe na yule. Ini gongo, 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 malina be.
Mina dhani, nita kutia kiwewe.
Sisi.
Wakati unaka.
Aibo.
Kama vipu. Yo, wewe na yule. Ini gongo, malina be.
Gena.
Mina dhani, nita kutia kiwewe. Chaja bu. Paga waze. Wamefunga misuli kiuno ninjo.
My boss.